Amweo.
Street Cage Music.
Take a seven.
Remember where you come from. Zambian Music Publish. Don't see old.
Amweo. Father Wama Celebo. Inendani, father wa maselebu. Chairmani wa majangi, father wa maselebu. Kapagi ya madola, father wa maselebu. Nene, father wa maselebu. Komi, father wa maselebu. Pairoti wa mundeke, father wa maselebu. Borokio, father wa maselebu. Tinga koze kudiambeva kuoteo. Akwas vintu vina as a father you can tell. Mchira famu kuno, we make it rainy. Makumbi siti kumwa zigolo kuseni. Tipopinga kumunzi na champagne. Tikudia bifu dina sibweni. Unga menye bwanji mwana pamukombo. Suzi wakuti iyo ndi bombo. Amweo neo nuzonda umbombo. Sini vala yo siri la jombo. Waniposha amweo muri uri. Chari kale madula wa shijuli. Ndine ija yopunzi lambuli. Tikusia kopa kuvuli. Ndine faza kwa salacha benkonto. Selebu wako alilila foto. Amweo father wa maselebu. Nine ndani, father wa maselebu. Chairmani wa majangi, father wa maselebu. Kapagi ya madola, father wa maselebu. Nene, father wa maselebu. Komi, father wa maselebu. Pairoti wa mundeke, father wa maselebu. Borokio, father wa maselebu.
Rough K.I.D. first king. Mama change every time they see me. They sleep on me, monga bana mwako dini. Niwa vala, they say amini. Apa manje dine father wa the trap. Dine nihika Zambia apa map. Down to earth, but nilipa top. Plagi wanga, boy in the cop. Boy, I'm doing better. Dine go getter. Dine trace setter. Dine wako better. Babwela wapita, nikali kupenda. Komi Mr. Swagger, basi ndine chisenga.
Amweu, father wa maselebu. Nine ndani, father wa maselebu. Chairmani wa majangi, father wa maselebu. Kapagi ya madola, father wa maselebu. Nene, father wa maselebu. Komi, father wa maselebu. Pairoti wa mundeke, father wa maselebu. Borokio, father wa maselebu.
Yo G, if you hear something like this, just know that Chao G made it.
Kuseli kwa bondi ni na maini ya godi. Amweu isi next level.